mbona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe? Yote uliyoambiwa yamekupotosha, mpaka sasa unipendi. Jua langu limepotea, naona kisa ingawa mchana. Ukiwa mbali sijazoea, my sweetie Stella, mana takarudi home. Mapenzi ya kole kole la nimechorea, kipetensi nirudi kwako. Watch telenovela zina nichocha, na tamani rudi home. Mweni wako mikononi mwako, mweni wako nifungulie roho. Mweni wako mikononi mwako, mweni wako nifungulie roho. Mweni wako nifungulie roho. Sema ni kidogo. Well, I gave you all I had. Jamana siyelewi mbona you are leaving me alone. Nimejaribu kukuelezea, ila unasema nasema tu uongo. Aloniroga naomba tuonge sasa, my sweetie Stella, mba natakurudi home. Mapenzi ya kole kole la nimechorea, kipetensi nirudi kwako. Tuki watch telenovela zina nichocha, natamani rudi home.
Mikononi wako we,
mweni wako we, nifungulie roho.